kubungabunga ikigega n'abanyarwanda bishize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda afashwe usanga twakoze ibintu nka gufandiye rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye atakuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye. Nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe nyuma yo kwishyira hamwe dutoranyamo ekipe y'abantu bazayobora. Iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu babiburayi uri muri Australia n'uri muri Canada twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura niyo utagira uko wizera bwose ariko ugira umwe wumva uyakwizeramo.
None se ayo mafaranga akusanywa ahabwa nde hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe?
Amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu Rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu Rwanda. Tuba tubona ibiba duhora tureba igihe ibyo cyanditse tureba ibinyamakuru byose ntabwo tureba ibyo mu Rwanda gusa ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu Rwanda kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage.
None se abatanga ayo mafaranga batanga iyo mfashanyo bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganyijwe?
Ntabwo turabwira abantu benshi cyane batanga amafaranga ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magurupe gurupe yo gufasha kanaka gurupe yo gufasha kanaka abantu wasangaga n'ubundi bagizwe nk'ihohoterwa niko nabyita mu Rwanda. Ubu rero ayo magurupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho nuko yagiye avaho abenshi muri twe uko twagiye twikusanya nuko twayisangagamo tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara. Tumaze kwikusanya hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri GoFundMe kuko niyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya atariko nakwizera abantu batatu cyangwa bane bazamenya ko natanze ariko batazantanga. Urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara. Nibwo twahise tuvuga tuti konti bancaire PayPal usanga koko yabonywe n'abantu bakuriye ikigega ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona abantu batanze.
Madamu Mireya Bewe, gushyigikira abashyira mu majwi imiyoborere y'igihugu ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa kirwanya ubutegetsi, ibyo mwabihunga mute?
Ibyo ngibyo tu ukuntu nabivuga nuko nta na rimwe ndabona guverinoma n'imwe itagira abantu bayitunga agatoki. Rimwe na rimwe guverinoma za Afurika zibona yuko ibyo ari ukurwanya nyamara iyaba bakwemereraga twebwe abantu bake cyangwa se benshi batunga agatoki tukazajya tugatunga kubera yuko iyo umuntu arimo arakina politike aba akeneye aba activiste. Nta na rimwe abapolitisiye bazabaho badafite aba activiste. Nta gishaka dufasha, nta mupolitisiye dufasha, ahubwo dufasha abaturage bashatse ubwabo kugira ngo bazamure amajwi nk'uko natwe turi hanze tuyazamura ariko tukagira Imana ntihagire ingaruka itugiraho. Haba numva ibyo atari ukurwanya igihugu ahubwo ari ukucyubaka kuko dukeneye twebwe nk'abaturage kubakana igihugu n'abapolitisiye bacu.
Hari inama y'ubugenzuzi mufite y'uwo mutungo uzatangwa uturutse ku mfashanyo ku buryo nta faranga na rimwe ryakoreshwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose icyaba kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu?
Ntabwo bizashoboka yuko ayo mafaranga yajya ku bantu bashaka kugira umutekano. Umutekano w'igihugu uratureba twese nk'abanyarwanda. Ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda agirirwa nabi nta n'umwe muri twe wakifuza.
Madamu Bewe, niba atari ibanga, magingo ya mufite amafaranga angana iki amaze kwinjira mu kigega?
Ibyo rero ni ryo banga. Mubibajije neza muti niba atari ibanga. Ntabwo dushobora kuvuga amafaranga ari mu kigega nk'uko nubwo bamwe bakeka abo dufasha ariko na ibyo ni ibintu tutazatangaza ntabwo tuzatangaza amafaranga ari mu kigega nta nubwo tuzatanga amazina yabo dufasha.
Madame Mireye abe wenda gushimye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye cyane Veniste.